Hey, ngibonela umntwana izolo, vele ngahlanga izolo, kavele ngaguqa ngamadolo, ngibona nango majololo, kavele ngaphanda izolo, kathanga notshwala izolo, kavele bahlanya bathu bhuti unemali bo, ayiphele yami imali, asiphuze notshwala bami, iseklabhini lana, asifune noma yini, ngizobhathenda, anginike imoweta. Singane zithi buda ibona uyathenga
zoloku nithile le mina kanti ngicothela umngani wakho zoloku nithile le mina kanti ngicothela umngani wakho
zala mina nkosiyami
zoloku uthile le mina kanti ngicothela umngani wakho
Nitsinglele ngiyapayiza ayaya niboni yo oh, oh, oh. Nananana
But you DJ dance a new friend
Sigo phela kanjani Ngiloku ngimfoto zihla to my dululu 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 Ngiloku ngishayive ngishona phansi lulu Dululu lululu Ngifuna mngani wakho kodwa woni Ngifuna ichomi yakho kodwa ucabi Ngiloku ngimthasha baby my dululu
DJ dance a new center
Zoloku nithile le mina kanti ngicothela umngani wakho
umngani wakho baby
Zoloku nithile le mina kanti ngicothela umngani wakho
awuboni right now
Zoloku nithile le mina kanti ngicothela umngani wakho
umngani wakho my baby
Zoloku nithile
I'm a boy right now
Zoloku nithile
oh, oh, oh.
Tell them I'm not.